Ingoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza unapuza. Ingoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Super duper DJ Brata. Wawe
Sacha.
Si tuko paka tunaji, tunarewa tunaji, tunafesha tunaji, tunakula mtunke tunaji, pia shoa tunaji, zigodolo tunaji, kama tanabunda tunaji, tukasheshe tunaji.
O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atamchanguja chuliwa, hiti mchanguja nkirima. 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 Kanya tosa kupagawa, kuna pumpia nanawa. Wote tuende sawa, kuna pumpe kalita utata kandhisho msala. Watoto wapagala, wanakata waya. Sema tuende sacha kapumpia duwadu, kashusha panadu. Wikiswa nikenda bichika beba kiswede. Wote tupo paka chai, chai. Wote paka chai, chai. Tupo paka chai, chai. Wote paka mama tuende. Tupo paka chai, chai. Wote paka chai, chai. Tupo paka chai, chai.
O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atamchanguja chuliwa, hiti mchanguja nkirima. Atamchanguja chuliwa, hiti mchanguja nkirima. O jamani, kwote pija juu, kwote pija juu, kwote pija chini, kwote pija chini, kwote pija juu, kwote pija juu, kwote pija chini, kwote pija chini. Kenta misiole tunaji, kukakante tunaji. Kula chuma kula jompo, kukutane tunaji. Atima dada tunaji, wanadanga tunaji. Simba yanga tunaji, watacheza tunaji.
O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atamchanguja chuliwa, hiti mchanguja nkirima. Atamchanguja chuliwa, hiti mchanguja nkirima. Atamchanguja chuliwa, hiti mchanguja nkirima. We jamani, pija moja, moja moja fanya kama unapija. Pija mpili, pili mpili fanya kama unakiri. Pija tatu, akiri wapumpia kiri pofiatu. Pija nne, fanya mdogo mdogo paka unichune. Pija tano, salasina pili kaila mfandu. Salatina pili kaila mfano.
Twende baba
Chibindu salatina pili
hey. Ateni
watoto wakino nduni asali wa
sababu. Watoto mbuko sami gufa kilimbu.
Wasiwa chili empire.
Wasiwa tisina mbili keke championi. Mido ye mwelari la itina kisha siku 28.
Inazunguka
besi grafiki.
Watoto wa salanga watevu
ishindevu.
Wimana kuja mki
Sofisa gang.
Goja mani pope zao. Achalewe litese kini. Pope zao. Achalewe litese kini.
Dudu maleri ya kilo kwa Tanzania.
Yopio
pope zao. Achalewe litese kini. Pope zao. Achalewe litese kini.
Trasina pilo
wana pe.
Sana,
what you're talking about,
you